ngokuka Luka 21. Kwathi ebhekwa bona abacebileyo bebeka iminikelo yabo emphungulweni omnikelo. Wabona nomfelokazi othile ompofu ebeka khona amafadingi amabili. Wathi ngiqinisile ngithi kini, lo mfelokazi ompofu ubeka okuningi kunabo bonke. Ngoba bonke laba beka eminikelweni kokuchichimileyo kwabo kepha yena empofini bakhe ubeke konke abephila ngakho. Besakhuluma abanye ngethempeli ukuthi lihlotshiswe ngamatshe amahle nangezipho wathi kubo, kuyakufika izinsuku lapho kungayikushiywa kulokhu enikubonayo itshe phezu kwetshe elingayikudilizelwa phansi. Base bembuza bethi, mfundisi, lokhu kuyakuba nini na? Nesibonakaliso siyakuba nini lapho sesiyakwenzeka lokhu na? Wathi, qaphelani nadukiswa, ngoba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi, nginguye, bathi futhi isikhathi sesisondele maningabalandeli. Nxa nizwa ngezimpi neziyaluyalo ningethuki ngokuba kumele ukuba kwenzeke lokho kuqala, kepha ukuphela akukabikho masinyane. Khona wathi kubo, isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso. Kuyakuba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, nobici nendlala, izindawo ngezindawo, kube khona izinto ezisabeka nezibonakalisa ezinkulu ezivela ezulwini. Kepha ngaphambi kwakho konke lokho, bayakuyibamba, banizingele, banikhaphele emasinagogweni nasematilongweni, banise phambi kwamakhosi nababusi ngenxa yegama lami. Kuyakunehlela kube ngubufakazi. Ngakho kugcinene ezinhlizweni zenu ukuba ningazindli ngaphambili eniyakuziphendulela ngakho. Ngoba mina ngiyakuninika umlomo nokuhlabanipha abangemelane nakho bakuphike bonke abayimpi kini. Verse 16, yebo, niyakukhashelwa nangabazali nabafowenu nezihlobo nabangani, abanye benu bayakubulawa yibo. Niyakuzonda yibo bonke ngenxa yegama lami. Akuyukulahleka nalunwele lwekhanda lenu. Ngokukhuthazela kwenu, niyakuzuza imiphefumulo yenu. Kepha nxa nibona iJerusalema lihaqiwe izimpi, yazini ukuthi sekusondele ukuchithwa kwalo. Khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni, abaphakathi kwalo baphume, abasemaphandleni bangangeni kulo. Ngokuba lezi zinsuku zempindiselo kuba kugcwaliseke konke okulotshiweyo. Maye kwabakhulelweyo nabancelisa ngalezo zinsuku, ngokuba kuyakuba khona ukuhlupheka okukhulu emhlabeni nentukuthelo phezu kwalesi sizwe. Bayakuwa bedliwa inkemba, bathunjele ezizweni zonke, iJerusalema liyakunyathelwa phansi kwabezizwe kuze kugcwaliseke izikhathi zabezizwe. Kuyakuba khona izibonakaliso elangeni nasenyangeni, nasezinkanyezini, nasemhlabeni, usizi luyakwehlela izizwe, zixakeke ngokuduma kolwandle namaza. Abantu baphele amandla ngokwesaba, nangokubheka okuvelela umhlaba ngokuba amandla ezulu ayakuzanyazanyiswa. Khona bayakuyibona indodana yomuntu iza efwini namandla nenkazimulo enkulu. Kepha nxa kuqala ukuvela lokho, lulamani phakamisa amakhanda enu ngokuba kusondele ukukhululwa kwenu. Wabalandisa umfanekiso ukuthi, bhekani umkhiwane nemithi yonke. Nxa isihluma niyabona nazi ngokwenu ukuthi ihlobo seliseduze. Kanjalo nani nxa nibona lezo zinto zenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze. Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwana sikudlula kungakenzeki konke. Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awasoze adlula. Xwayani ukuba izinhliziyo zenu zingasindwa ngokuminza nokudakwa nokunaka okwalokhu kuphila, lunizume lolusuku ningazelele. Ngokuba luyakufika njengogibe phezu kwabo bonke abahlezi emhlabeni wonke. Ngakho lindani ngesikhathi sonke nikhuleke ukuba nibe namandla okuphepha kukho konke lokho okuyakwenzeka nawokuma phambi kwendodana yomuntu. njalo wayefundisa ethempelini emini, kepha kusihlwa waphuma ayakolala entabeni ethiwa eyeminqumo. Tekusena abantu bonke beza kuye ethempelini ukumuzwa.